Brand new 90 past the re. Starenda nya roho. I surrender my love. Chui jezo latare. Starenda nya roho. Babe, I surrender my love. Brand new 90 past the re. Starenda nya roho. Surrender my love, street days all out of red. Renda na roho, babe, I surrender my love.
Mama menikanya mini sende huku. Mchana menifanya nile sembe tupu. Strange, na shindwa who you even talk to. Na namba sija change bado 0722. Ashani soma mbuku, na shanga kuniona huku. Na najwa kunjuliza na fatuku ni choma nduku. Ni mras na ni msupu, na plus hani shuku. Na chukua free, anatembea maskani tupu. Tuneza mingo mambo new pia. But stock share kama single yangu mu pia. Na musikia vile usichana wana cheta. Swali moja baby utawezana na love ya gangster. Wani pastare, stezi chini baby, miswezi kanyedia. Anasema ndio awe mine sake hela. So mina grind kakushikisha kangeta.
Renu nani pastare, starenda nya roho. I surrender my love, jui jezo latare. Starenda nya roho, babe, I surrender my love. Renu nani pastare, starenda nya roho. Surrender my love, street days all out of red. Renda na roho, babe, I surrender my love.
Instead ya pingu la maisha, kanfunga kamba machako skamduli. Sina mazuri, but kinyalu kauri, erogo manduli. Mtoto mzuri, ya shabadili, kufurisha tako santuri. Hapa risto ya kumeku trend, labda uvako mwavuli. Hata moshe mkono kwa bidii, hapa bado hamkuli. Tanvisha pingu la maisha kwa kunita mbakaji wangu. Unlisha sembe mangwari, ndaitaje bakadi harmful. Kisha skuma avocado, anmange, igeoke kafi. Usishore, angare jumpsuit, jiji tukale junk food. Simkali na nimbaya. But si mwenye stare chafu. Sifa me hard to get lakine ni mrui na steel. Uwezi pandisha eti nduthi na matri za ruiru na isli. Sneaker wedge ya Gucci kona inki aluminous pink. She's a devil like that. Rudy plus gigs. Kasi moshi ya kolo ni matusi kama kuya nyashinsk.
When you nandi pastare, starenda nya roho. I surrender my love, jui jezo latare. Starenda nya roho, babe, I surrender my love. When you nandi pastare, starenda nya roho. Surrender my love, street days all out of red. Renda nya roho, babe, I surrender my love. When you nani pasta re, starenda nya roho. I surrender my love, street days all out of red. Starenda nya roho, babe, I surrender my love. When you nani pasta re, starenda nya roho. Surrender my love, street days all out of red. Renda nya roho, babe, I surrender my love.